Kanjani, umshela 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 k langa solangana so bonana masihlangene ake komunye neze nihlangene khanda uthando lwakho fake mathende lolwimi ngiyakudinga lala ake komunye lala ofana nawe lala ofana nawe lala ngiyakudinga lala ake komunye lala ofana nawe lala ofana nawe lala
Soft like squat, jump on a man bench. Yes, I tell the ways that are a kiss kid, jump on a yes, yes, you might even one beat. Everybody meet up on a bow feet. Soft like squat, jump on a man bench. Yes, I tell the ways that are a kiss kid, jump. Shh, ore, mascanteka, scantena, scanteka, bambita. Bare here, some fan of the meter. Give me CD, some fan of a shia. Scanteka, scantena, scanteka, bambita. Bare here, some fan of the meter. Give me CD, some fan of a shia.
Every day, keep at my